Nilisema ya kwamba hii project lazima iende kwa vijana mashinani. Na ndio tukasema vijana hawawezi kutambulika Nairobi. Tukasema vijana watambulike katika kila ward. That is why we devolve the identification of this program from the headquarters, not to the county, not to the constituency, but to the ward, the smallest unit that we could identify. Na tulisema vile vile, tunataka hii project ama program isiwe ni program yenye iko na brokers, yenye iko na patronage, ama yenye iko na ufisadi. Na ndio tukasema, those who are going to be beneficiaries of this Nyota program, lazima ni watu, wawe ni watu wa kujituma. Sio lazima ujulikane na mbunge, sio lazima ujulikane na MCA, sio lazima uwe rafiki wa governor ama chief. Kila mmoja wenu amefika hapa kwa sababu ya kujituma. Ni kweli ama si kweli? Kuna mtu hapa alihongana ndiye akuja hapa? Mimi nataka nijue. Ama kuna mtu alikuambia nipatie pesa fulani so that you can be part of this program? I want you to raise your hand because I want to deal firmly, decisively with anybody mwenye yako hapa ati alilipana. Kwa sababu hii program, we said it must be transparent and it must be accountable and it must have integrity.